kulankan oo ha qabanqaabiya maamulka degmada Barawe oo lan ku hadalaya sidii bulshada degmadan ku qayb qaadan lahaayeen amniga iyo horumarka guud ahaan degmadaasi oo la qaadan qayb shil duban ee bulshada gudoomiyaha degmada Barawe Liban Abukar Usman ayaa ka baaqay bulshada in si dhow yoon la shaqeeyaan laama amaanka gaar ahaan ciidanka booliska
waxay noo qabsoomay in shirka maamulka amniga iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kaas oo maanta xambaarsanaa gudoomiye waaxidyada cusub iyo bulshada inteeda kale iyo maamulka iyo amniga in la isugu keeno shirkaas si loo daadajiyo shaqooyinka u yaalla degmadan oo u baahan in bulshada shaqada ay ku gaarto meesheeda loona arka in gudoomiye waaxidyada ay yihiin kuwa ugu muhiimsan degmada loona baahan yahay in shaqada maamulka ay u daadajiyaan hoos shacabka kaga warhayaan xagga arrimaha maamulka iyo xagga amniga